nikamfuata yeye, nikamweleza, akakubali, akanambia kama nampenda mimi nipeleke nyumbani yeye, kwa baba na mama na kwao nikatoe mahali. Nimemweka moyoni, nimemjaza jaza, ipite dakika nikiwa simuoni na muwaza waza. Nikiwa kizani unanimulika.